This is an MUT Radio podcast.
Ngibingelele lapho gogo, ngibingelele nawe nesifundo namhlanje ekseni kwevuka ubangene. Ake ngikhulume nje namhlanje, nginikeze umlaleli amazi akho namhlanje ekseni. Ngifuna ukukhuluma ngento ethize nje namhlanje, ngikhulume ngokuzingabaza. Ngithi ungalinge uzingabaze. Kunabantu abaningi othola ukuthi uNkulunkulu umphile umuntu, kodwa ngenxa ukuthi unokuzingabaza, ngenxa ukuthi ugcina engakhona ukufinyelela kulezo zinto, ngenxa ukuthi unalento ethwayini idawu. Kwesinye isikhathi engabe kade waqala ibhizinisi ngenxa yokuthi uthi uma eyibuka yena ezibukele phansi, ungakulinge uzibukele phansi. Ngizothi namhlanje ekuseni uNkulunkulu wathi uma emdala umuntu waba necebo ngomuntu. Ngamanye amazwi, uma udaliwe wenza emhlabeni, kunento uNkulunkulu akaphathise yona ofika uzoyenza emhlabeni. Ungakulinge uzibukele phansi. Ngamanye amazwi, kuyingozi ukuzibukela phansi, kunephupho, kunezinto ofanele ngabe ufika kuzona, kodwa ngenxa yokuthi you have doubts. Ngamanye amazwi, if unama doubts angeke ukhone ukuthi ufike kuzona, kodwa kunikwe ukuthi ube nesibindi. Ngamanye amazwi, ungayingabazi uthi mina I can do it, mina ngilento ngingayenza. Ngamanye amazwi, umune unongabaza, ayikho into ongakhona ukuyenza emhlabeni, ngoba kwesinye isikhathi uzoba nalento ukuthi what if isingenzeki. Ngamanye amazwi, every time when you want to do something, kuba khona lamazwi afikayo ukuthi what if sengenzeki. I let you tell you ukuthi makufika lo mazwi ethi what if sengenzeki, when I turn even if sengenzeki I can do it. Ngamanye amazwi, I like to tell you ukuthi you are not a failure. Wena musu kuhluleka ungakaqali. Ngizothi namhlanje kuseni, ungakulinge uzingabazi. Kunomuntu ofanele ngabe useqala i-business manje enkulu, ngabe uyasebenza kuyona i-business enkulu, engabe manje usenama-customers akhona e-businessini, kodwa ngenxa yokuthi unongabazi akakhona ukuthi eqala lo business leyo. Omunye unale fear yokuqala i-business ngenxa yokuthi usaba abantu ukuthi bazothini abantu uma sebeqala. Lalela, listen carefully, abantu bakhulunywa sizalwa, abantu bakhuluma siseyiswini, behleba abazali bethu, siseseyizini, thokseke uma sibanibani ukhulu. Ngabanye amazwi, abantu bohlezi bekhuluma, ungakulingi basaba abantu. Ngizothi nje namhlanje kuseni, ungakulingi uzingabazi. Yiba nale nto ukuthi ube positive every time, ube positive every time, and you say I can do it. Ngifuna abantu namhlanje kuseni, abalaleli ba MUT Radio abazo, I can do it, I can make it. Ngifuna ukuthi namhlanje kuseni awusona wena sehluleke, musu kuhluleka ungakaqali. Ngizothi namhlanje kuseni, wena lento ungayenza. Okwakho nje, okwakho just to be positive. Sometimes izinto zingangenzeka kube khona something wrong, but be positive every time. Ngizothi nje namhlanje ekuseni, ungakulinge uzingabaze, nawe ungayenza lento. Namhlanje ngizothi nje kuwena, ungakulinge uzingabaze, negama lakho lingabakhulu, futhi ngelinye ilanga ungakulinge uzingabaze.
This is an MUT Radio podcast.